Oscar himself.
Fresh beat.
A special way. Urimushe. Urimushe.
Inezaku kunda. Urimushe. Paribeso.
Sindingalole kuti iwe uvutike iwe. Ine ndili bombo. Tidzakala be bombo. Sindingalole kuti iwe udzilila iwe. Na chikondi chane. Tidzakukonda mushe. Baby.
Zaku chengete langati kamwana pie. Ndine chitsukulu chita ine chanatie. Ina ndi osokoneza iwe tamatie. Osa opakulu iwe tandikumatile. Kulikose ungapite ine wako bodyguard. Chitetezo cha madzi inde water guard. Sachikondi mpaga ine ndawine awadi. Makukonda iwe chotsa nkhawadi. Mati mati ngati mafuta kusowa wan. Kuva kukoma ngati mbunga wa sawa wan.
Mati mati ngati mafuta kusowa wan. Kuva kukoma ngati mbunga wa sawa wan.
Sindingalole kuti iwe uvutike iwe. Ine ndili bombo. Tidzakala be bombo. Sindingalole kuti iwe udzilila iwe. Na chikondi chane. Tidzakukonda mushe, baby.
Ndili paka paka ngati nchewa nditi. Ndikudikilila heya deputy. Chikondi chatu chapa mamba airport. Chikondi changa pa iwe chili mushe. Ndima kukonda iwe singa kuzuze. Ama hukuza wafuta muwa uze. Ndima kukonda nkazi wanga suze. Chisangala lota wina Argentina. Ndima kukonda iwe weka osati wina.
Ya 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 osati wina.
Tike iwe, ine ndili bombo. Tidzakala be bombo. Sindingalole kuti iwe udzilila iwe. Na chikondi chane. Tidzakukonda mushe, baby.
Ubwere pateni waka kutsiwe wankoro. Ngawa uze ndiwe wanga beautiful. Chikondi ni ya wiri wasa madiforo. Tizatela muvelo za dongo solo. Iwo ukare mandamu ine kare sara. Iwo kare fuso ine ansara. Udoleza kubini wansara. Ine kare MP iwe kansara. Mati mati ngati mafuta kusowa wan. Kuva kukoma ngati mbunga wa sawa wan.
Mati mati ngati mafuta kusowa wan. Kuva kukoma ngati mbunga wa sawa wan.
Sindingalole kuti Tike iwe, ine ndili bombo. Tidzakala be bombo. Sindingalole kuti iwe udzilila iwe. Na chikondi chane. Tidzakukonda mushe, baby. Sindingalole kuti iwe uvutike iwe. Ine ndili bombo. Tidzakala be bombo.